sana de pasto me. I will see it again. Majesty Nan, see a poor papa ya Sundays. As far as
Abo baby mama wa ya shuba funi malumele na ma uba bekele peke mtano ya kula bangta tukpega wa ya kula.